I'm a feeling the right, Anthony Bliss. Yeah boy. Wamba twezi nire, kubanga tuwangute. Twezi nire, kubanga tuwangute. Omulabe aswadde nyo, kubanga tuwangute. Twezi nire, kubanga tuwangute. Zepulop. Omulabe akabya nyo, nyowulira ennaku. Wemuli kwene webuza, Jesus where I, katuno kamoje. Aboroge, fire, kemu mire. Aboroge, olwalero tuwangule. Tufuke bamanyi, everyday, night and day. Tambula amawanga, mazima ga Katonda mukulu. Wamba twezi nire, kubanga tuwangute. Twezi nire, kubanga tuwangute. Omulabe aswadde nyo, kubanga tuwangute. Twezi nire, kubanga tuwangute. Abadde akutte byaffe katabita. Abadde akutte byaffe katabita. Leka tumutegeka kazitu, Katonda amukwateko ebyaffe abite, abite. Tuyimusibwe waggulu, waggulu, atukabiza, atunyigiriza, atusose nnyo. Ne olwaleero, waleero, bambi tatuwona. Wamba twezi nire, kubanga tuwangute. Twezi nire, kubanga tuwangute. Omulabe aswadde nyo, kubanga tuwangute. Twezi nire, kubanga tuwangute. My mama, my mama, my mama, my Yokaba, bambi no singa. Bolaba tolina utukiro, bolaba tolina huyambe. Nga byokola tebigenda wa mulabe. Naye Katonda bwati wagamba, bawadde amaanyi okulinnya kw'ebyo bye mujja. Olwaleero tuli bawanguzi, enkya tuli bawanguzi. Isepulo yakikubyera.
Ikam production, Ikam production, Ikam production.